waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
ma ka warqabtaa khataraha uu keeno kuleylka ba'ani? Kuleylka la yidhaahdo heat wave ayaa marba marka ka dambeysa ku sii kordhaya Australia, waana muhiim sidaa darteed in laga digtoonaado lagana sii gaashaanto. Australia aad bay u sii kululaanaysaa xilliga kulul ee samarka, waxaa ka sii daran lamaba filayo in ay ka soo rayso isbeddelka cimilada awgeed. Taa beddelkeedana waxaa la filayaa inuu sii kordho. Heerkulku marka uu si joogtaa u sarreeyo 3 maalmood iyo 3 dooda habeen oo isku xig xiga ayaa la yidhaahdaa heat wave. Taasina waa sababta ay guryaha, goobaha shaqada iyo kaabayaashuba u kululaadaan, qaboojintooduna u adkaato, iyada oo sidaana ku abuurta xaalad u xun caafimaadka. Warbixintan Australia Explained oo uu soo diyaariyey Phil Tusack oo SBS ka tirsani ayaa faahfaahinaysa. Dhacdooyinka cimilo xumada daran sida heat wave-ka ayaa noqon doona kuwa aad u badan oo aad u daran, taas oo yeelan doonta saameyn bulsho, caafimaad, dhaqaale iyo deegaanba. Australian Climate Service waa adeega cimilada Australia ayaa dhowaan soo saaray qiimeyntii ugu horreysay ee qaranka ee khataraha cimilada oo la yiraahdo National Climate Risk Assessment, taas oo muujisay in dunida sii kululaanaysa ay sababayso in khataraha dabiiciga ah ee nagu xeerana isbedelaan. Professor Ollie Chay oo ah agaasimaha tacliinta ee xarunta cilmi baarista kuleylka iyo caafimaadka ee jaamacadda Sydney University ayaa sheegay in dhicitaanka isbedeladan durba la arkay.
What we're seeing over the last 20 years or so is that the number of heat waves is increasing, the duration of the heat waves are, so they're lasting longer.
Waxa aan aragnay 20 sano u dambeeyay ama ku dhawaad kood waa inay tirada heat waves-yadu sii kordhayeen, muddada ay socdaana ay sii dheeraanayeen, sidoo kalena ay ka sii kululaanayeen sidii hore, ayuu yiri. Heat wave-ka waxaa khatar ka dhiga isku darka arrimaha deegaanka ee keena culayska kuleylka ee loo yaqaano heat stress, iyo saameynta ay ku yeelato jirkeenna oo iyana loo yaqaano heat strain. Marka uu kuleylku kor u kaco, waxaa kululaada deegaanka iyo hawada inagu xeeran oo dhan. Xaaladaasina waxa ay jirka ku keentaa kuleyl la yiraahdo heat stress, taasoo iyana sii sababta in jirkuna ka falceliyo sida dareemida kuleyl daran, wadna garaaca oo kordha, dhidid xad-dhaaf ah, harraad, daal iyo wixii la mid ah. Taana waxaa la yiraahdaa heat strain.
So heat stress is the features of the environment, the temperature which is measured in the shade, the accompanying humidity, whether you're in direct solar radiation or not, and also how we
kulayska kuleylku keeno waa heat stress. Waxaa keena deegaanka sida heerkulka oo lagu cabiro hooska, qoyaanka la socda hawada haddii ay falaaraha qoraxdu toos kuugu dhaceen iyo in kale, iyo sidoo kale xoogga dabaysha. Culayska jirku ama heat strain-ku waa culayska jireed uu jirkaagu la kulmayay, ayuu yiri. Marka uu jirkaagu la kulmo heat stress, heerkulka jirka ayaa kacaya, taas oo kordhinaysa khatarta xaaladda caafimaad ee la yiraahdo heat stroke, oo ay sababto falcelin uu jirku sameeyo oo keeni karta dhimasho. Professor Chay waxa uu sharaxayaa in heat stroke uusan ahayn dhibka ugu weyn ee ka dhasha heat wave-ka ama kuleylaha isdaba jooga.
What we see is a big spike in catastrophic cardiovascular events, so people with heart disease, they often are at much greater risk of having a heart attack during a heat wave, so really your body is redirecting all this blood away from.
Waxa aanu aragnaa waa koror weyn oo ku yimaada dhacdooyinka halista ah ee wadnaha iyo xididdada dhiigga. Dadka qaba cudurrada wadnaha, khatar aad u weyn ayay ugu jiraan in wadnuhu istaago heat wave-ka awgeed. Taas waxaa sabab u ah jirka ayaa dhiigga u weeciya maqaarka si uu maqaarku isugu qaboojiyo, taas oo dabadeed culays badan saarta wadnaha, isla markaana waynu dhididnaa si aynu u qaboojino maqaarka, taasoo iyana keenta in jidhku harraado. Arrintani waxay sii kordhisaa khatarta heat stroke, isla markaana culayska wadnaha ku sii kordhisaa dadka horeyba u lahaa wadna xanuun, ayuu yiri. dadka waayeelka ah ayaa aad ugu sii nugul kulaylaha maadaama aanu dhididkoodu si wacan u shaqaynin. Heat wave marka la barbar dhigo khataraha kale ee dabiiciga ah waa dilaaga ugu daran Australia gudaheeda, sida ay sharaxayso Dr. Michelle Hamrosi oo ah dhakhtar qoys.
Heat waves are called a silent killer because they stress our bodies and they can worsen chronic diseases. So people who've already got underlying health problems.
Heat wave-ka waxaa loo yaqaanaa dilaaca aamusan sababtoo ah waxa uu culays saaraa jirkeena wuxuuna sii xumayaa cudurrada daba dheeraada, gaar ahaan dadka horey u lahaa xaalada caafimaad. Waxaan sidoo kale ognahay in heat wave-ku saameyn caafimaad ku sameeyo maskaxda. Tirada dadka isbitaalada u yimaada arrimo la xiriira caafimaadka maskaxdu aad ayay u kordhaan inta lagu jiro heatwave-yada. Dagaalka iyo isdilidda ayaa iyaguna kordha, ayay tiri. Michelle waxa ay sheegtay in sidoo kale heatwave-ku khatar u yahay ama ku yahay haweenka uurka leh.
If you become overheated, that really can affect the baby's health. And you can have increased risk of dehydration.
Haddii aad u kululaato, waxay si dhab ah u saameyn kartaa caafimaadka ilmaha uurka ku jira, waxaana kugu badan karta khatarta jidhxaraadka, cadaadiska dhiigga oo kordha, iyo inaad horay u foolato, ayay tiri. Hooyadan la yiraahdo Rebecca DeMarco ayaa sheegtay in heat wave-ku saameeyay caafimaadkeeda intii ay uurka ku siday mid kasta oo ka mid ah saddexdeeda caruur ah. Waxa ayna sheegtay inay aad muhiim u tahay in haweenka uurka lehi ka sii tababarshaystaan heat wave-ka.
Planning and being aware of what's coming. It was things like cold showers, minimizing how much you are out in the heat, and then of course trying to minimize.
Si qorshayso oo ugu waxa kugu soo aadan biyo qabow ku qubayso oo bixitaanka kulaylka iska yaree, sidoo kale yaree kulaylka guriga gudihiisa, sida in aad daarato qaboojiyaha ama marawaxadda horay ugu sii diyaar garow inta aanay xaaladda faraha ka bixin, ayay tiri. Dr. Hamrosi ayaa iyaduna ku adkaynaysa dadka inay qorsho u sii lahaadaan heat wave-ka.
Where is the coolest part of your house? Can you create a cool refuge? And often if that is one room in the house that has an air conditioner. Think about also if you don't have access to cooling in your own home, where could you go?
Qaybtee ayuu gurigaagu ugu qabow yahay? Meel gaar ah guriga ma ka sii diyaarsan kartaa? Inta badan qaboojiyuhu qol uun buu ku xidhan yahay. Haddii aadan qaboojiye haysanin, ka sii fekar inaad aado guri saaxiibka, boys, library, ama goobaha waaweyn ee ganacsiyada. Ogow in korontadu tegi karto, kana sii diyaar garow dhalooyin biyo ah sii qaboojiso, siina diyaarso dhalooyinka ama caagga buufinta leh si aad biyo isugu buufiso, cuntada iyo daawooyinkana qaboojiyaha ku sii rido, ayay tiri. Fur daaqadaha inta ay dabayl qabow soconayso, iskana xidh marka heerkulku bilaabmo inuu kor u kaco, sii diyaarso nidaam aad u raacdo maamulidda qabowga iyo kulaylka gurigaaga gudihiisa.
First thing I do in my own home is early in the morning closing up all my blinds around the house, putting my fans on. Fans are really effective way to keep cool, especially.
Waxa ugu horeeya ee aan subaxa hore sameeyo waa inaan hoos u dhigo dhammaan daahyada daaqadaha oo aan dabadeed shido marawaxadaha. Marawaxaduhu waa hab wacan oo lagu qaboojiyo guriga, gaar ahaan haddii aad maqaarka biyo ku qoyso adigoo hoos fadhiya marawaxadda. Haddii se aad shiddo qaboojiyaha, ka dhig 26 darajo, waxay kaa yarayn kartaa kharashka korontada, dabcan biyo badanna ka baqublee maalinka oo dhan, ayay tiri. Sida uu sharaxayo Professor Jay, isticmaalka marawaxadaha gurigu way wacan yihiin, waa se ilaa xad.
We've done quite a lot of work that shows that fans actually end up aggravating heat stress, so making the problem worse when the air temperature is above 40 degrees Celsius. So that's a good kind of.
Waxaanu sameynay daraasado badan oo muujinaya in marawaxaduhu ay ba sii xumeeyaan heat stress-ka marka heerkulka hawadu ka sarreeyo 40 darajo oo Celsius ah. Halkaasina ama heerkaasina waa mid ay dadku ka cabir qaadan karaan. Isticmaal marawaxadaha marka heerkulku ka hooseeyo 40 darajo, balse haddii uu ka sarreeyo 40 darajo, waxaa ku roon inaadan isticmaalin, ayuu yiri. Habka kale ee qaboojinta waxaa ka mid ah in lagu qubaysto biyo qabow, in tuwaalo qoyan la ismariyo, dhar dabacsan la xidho, iyo in aan la qabanin shaqo culus, sida ay sharaxayso Dr. Hamrosi.
Can you avoid going out in the hottest time of the day? Because that's where people can run into trouble. If you've got medical appointments, you know, can you turn it into a telehealth?
Ma ka fursan kartaa in aadan bannaanka ugu bixin kulaylaha? Waa meesha ay dad badani ku dhibtoodaan. La'alla haddii aad leedahay ballan dhakhtar, ma ka dhigan kartaa nooca telefoonka si aadan ugu bixin qoraxda, ayay tiri. Xusuusnow in aad sidoo kale ka warhayso deriska iyo ehelka waayeelka ah. Haddii adiga ama qof kale uu xanuunsanayana, sidii aad isu qaboojin kartaanba isu qaboojiya.
Can they rest in a cool place? Can they sip some more water? Can they put cool cloths around them or have a cooler shower? In the setting where they're not feeling better within a short period.
Dadka waayeelka ah ama xanuunsani ma ku nasan karaan meel qabow si tartiib tartiib ah, ma u kabaqulayn karaan biyo dheeraad ah, ma isku duubi karaan mara qabow ama ma ku qubaysan karaan biyo qabow. Waxaas oo dhan haddii ay xaaladooda ku hagaagi weydo oo ay ka sii darayso, waxaa lagula talinayaa inay wacaan dhakhtarkooda ama health direct. Haddii astaamuhu aad u daran yihiin sida jahawareer, suuxdin, xanuun laabta ah ama heerkul aad u sarreeya, u yeedho ambulance, ayay tiri. Caruurta yaryar u xidh dhar fudud, xataa xafaayad keliya ku daa maalmaha aad u kulul, hubina in loo waraabiyo si ku habboon da'dooda.
They can also be offered cool baths. A play in water is a really good thing to do during heat waves. And the other really important point is never leave your baby in the car.
Qubays qabow waa loo samayn karaa caruurta inay biyo ku dabaashaan oo ku cayaaraan ayaa aad ugu wacan kureelaha. Talada kale ee muhiimka ahi waa inaadan caruurta kaga tegin gaariga gudihiisa xataa waqti aad u gaaban marka heat wave ku jiro. Caruurta yaryari si dhaqso ah bay u kululaadaan, ayay tiri. Professor Chey waxa uu kale oo ku talinayaa haddii aad bannaanka u joogto kulaylka, waa in aad hoos harsato inta ugu badan ee kuu suurtagal ah.
It's important for people to keep in mind that the temperature that we see on the weather forecast, that's actually measured in the shade. So if you're out in direct sunlight, you can be exposed to
temperatures. Waa muhiim inay dadku ogaadaan in heerkulka aynu ka aragno saadaasha hawada laga cabiro hooska. Haddii ay kugu dhacayso qorrax toos ahi, waxaa kugu dhacaya kulayl 15 ilaa 17 darajo ka sarreeya kulaylka aad markaa u malaynayso inaad ku sugan tahay. Sidaa daraaddeed, inaad harsataa waa muhiim, ayuu yiri. Professor Chey iyo kooxdiisu waxay sidoo kale sameeyeen macluumaad online ah oo bilaash ah, lana yiraahdo Heat Watch, kaas oo ay dadku naftooda ugu qiimeyn karaan ama kaga qiimeyn karaan halistooda kulaylaha.
So you can enter in how old you are, what kind of chronic disease you might have, whether you have access to air conditioning. It also knows...
Waxa aad gilinaysa da'daada, nooca cudurada daba dheeraada haddii aad qabto, iyo inaad haysato qaboojiye. Macluumaadku wuxuu ogaanayaa xaafadda aad degan tahay, oo uu markaas soo xiganayaa macluumaadka cimilada guud ee deegaankaaga, kadib waxa uu ku siinayaa dhibco gaar ku ah oo qiyaasaya halistaada xanuunka laga qaado kulaylaha. Waxay kaa caawinaysaa in aad fahamto khatarta kulaylku ku leeyahay maalinkaas ama toddobaadkaaba, ayuu yiri. Kulaylka isdaba jooga ama heat wave-ku wuu ku sii badanayaa Australia, laakiin waxay dadku kaga guulaysan karaan halista kulaylaha inay u sii dareen lahaadaan oo u sii diyaar garoobaan kulaylaha ku soo foolle, ayna ka sii fekeraan sidii ay isaga difaaci lahaayeen. Qaybtii Australia Explained ee toddobaadkan ahana tii ugu dambeysay sanadkan 2025, intaasay ku egtahay. Fadlan ku soo biir oo la soco Australia Explained si aad uga hesho macluumaad ka caawiya degitaanka iyo ku xasilidda dalkaaga iyo noloshaada cusub. Haddii aad noo hayso talo ama aad su'aal qabto, fadlan noogu soo dir emailka ah australiaexplained@sbs.com.au.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.